kupita majirani machokoto wanatamani anipote niko natoka long time yeah long time yeah we she smile kabisa ndo si choropoki sitamani hata nikose huyu ndo yeah girl I want to be my wife kweli mama if I see you every time taringa nimekutana na kila time umenipata na nipa mambo yote yeah kipenzi changu changama dozi na waumatizama panya wainuka wainama ayo jezesha nyonga waonyeshe simama kabla jua lijazama si leo mpaka kiama ayo ayo I'm giving you more Bara mama yangu akuone
Yami love Twende zetu kwa baba na mama Ndugu marafiki wote wakujue yeye Kwa mola tulinde Usiku na mchana tukinge Ujanizima mimi ni shapo Wasio na juwaka Kusema jina gani ni kuite Ama sifa gani ni kumwagie Nikikuona napona Kwako tabani Girl I want you be my wife Ukweli mama If I see you every time Nitaringa Nimekutana na kila type Unanipata, unanipa mambo yote Kipenzi changu changama Rozi na wamatizama Fanya wenuka wainama Chesesha nyonga wonyeshe simama Kabla jua lijazama Sio leo mpaka kiyama
Give me love, give me love I'm giving you more Bara mama yangu akuone
Yami love Twende zetu kwa baba na mama Ndugu marafiki wote wakujue
Nime kidogo mwenzako nikokoe Kwako ise nipopote Na nime kukanda kakupesi nitoe baby Yeah Nime kidogo mwenzako nikokoe Kwako ise nipopote Meni tulisa umeni paka upako baby Hey, yeah.